Jesus Christ, His Son.
UJesu Kristu indodana yakhe futhi usinike zonke izinto ngesihle kuKristu.
We are grateful to thee, Lord.
Siyakubonga Nkosi ngenhlanhla esinikwayo ngalomhlatshelo omkhulu ophakeme uJesu asinikelela wona eCalvary. Ukuthi wabuye wasibuyisela ebudlelwaneni nokuthandeka kuwe. Ukuze sibe nale nduduzo yokwazi ukuthi kulotshiwe uma nihlala kimi namazwi ami ekini ningacela enikuthandayo futhi niyokwenzelwa khona. Manje siyajabula ngalokhu futhi siyakhuleka ukuthi uyosinika ukholo ukuba sikukholwe ngakho konke okuphakathi kithi.
Now let us lay aside, Lord, every talk.
Manje masilahle Nkosi yonke inkathazo yosuku, wonke umnako walokhu kuphila. Yonke indlela kusukela kumlindi mnyango kuya kumfundisi. Ukuthi akuzukubabikho lutho emiqondweni yethu manje kodwa silindile silalele ngokuzithoba ukuba umoya ongcwele akhulume kithi. Ukuze sizuze sigcine into enhle, ukwazi kabanzi ngawe ngokubuthana kwethu ndawonye.
For Lord, truly,
ngoba Nkosi impela yingakho siza ngalolu suku olushisayo. Khuluma kithi ngezwi lakho eliphilayo futhi uvumele izwi eliphilayo lakhe phakathi kithi futhi lihlale phakathi kithi. Ukuze silolongwe futhi sibunjwe kungabi kulo izwe.
Be transformed by the renewing of our
spirit. Kodwa siguqulwe ngokwenziwa ube musha umoya wethu sibe sesimweni sendodana kaNkulunkulu.
Oh,
izinhliziyo zethu ziyathuthumela lapho sicabanga nenjabulo echichima imiphefumulo yethu ukwazi ukuthi singabizwa ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Sime kulo impela ugu lokubuya kwakhe kwesibili.
And all nations and kingdoms.
Uthi zonke izizwe nemibuso ivevezela phansi kwezinyawo zethu.
All things of the world.
Zonke izinto zezwe ziyashabalala. Kodwa ukwazi ukuthi ngelinye ilanga uyofika futhi uyosithatha asise embusweni lapho kungasoze kwabakhona kuphela kumbe awusoze wanyakaziswa. Uthi nokucabanga ukuthi manje singabantu balowo mbuso.
Oh
uNkulunkulu soka inhliziyo yethu nezindlebe namuhla ngomoya ongcwele ngokuhlanzwa ngamanzi ezwi. Lokhu sikucela egameni lakhe nanxa yenkazimulo yakhe. Amen. Ngifisa ukuvelela esifundweni namhlanje ekuseni. Ngoba bengizokhuluma ngento ethe kwehluka kancane ukuba bekuzoba khona inkonzo yokuphulukisa. Kodwa simemezele ukuthi amagadi kukhulekelwa akhishwe ngelesishiyagalombili kuze kugamanxe lesishiyagalombili kumbe lesishiyagalolunye nqu. Futhi ngivele uBhili ufike wenyukela endlini emizuzwini imbalwa eyedlule futhi uthe engathi bekungekho muntu lapha ngakho akazange awakhiphe amagadi okukhulekelwa. Ngakho sizonge icabange ngokuthatha leli tekisi ukuba kuqondiswe ibandla. Uthi ngifuna ukukhuluma ngesifundo sokuthi ibandla elikhohliswe yizwe. Ngifisa ukufunda ukuthize manje encwadini yabahluleli. Isahluko seshumi nesithupha kuqala evesini leshumi.
And Delilah said unto Samson,
wayesethi uDelila kuSamsoni, bheka udlale ngami wangitshela amanga. Ake ungitshele manje ngiyakuncenga ukuthi ungaboshwa kuphi. Wathi kuye, uma ungibopha ngezintambo ezintsha okungasetshenziwanga ngazo, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Delila wayesethatha amagoda amasha wambopha ngawo, wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Abaqamekeli babehlezi ekamelweni eliphakathi, wawagqabula ezingalweni zakhe njengemicwana. Delila wayesethi kuSamsoni, kuze kube manje udlale ngami wangitshela amanga. Ngitshele ukuthi ungaboshwa kuphi. Wathi kuye, uma weluka amagoda ayisikhombisa ekhanda lami nezintambo zakho zokwelukwa, wawabethelake ezikhonkwaneni. Wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Waphaphama ebuthongweni wazingcothula izikhonkwane zokwelukwa nezintambo zokwelukwa. Wayesethi kuye, ungasho kanjani ukuthi ngiyakuthanda nxa phakathi inhliziyo yakho ingenami na? Usudlale ngami kathathu, awungitshela ukuthi amandla akho aphi. Awungitshelanga ukuthi amandla akho aphi.
And it came to pass, when she had pressed him daily with her
words and esemcindezele yonke imihla ngamazwi akhe emgugquza, wakhathazeka umphefumulo wakhe kwaze kwaba sekufeni.
And he told her all his heart and said unto her, there has not come a razor.
Futhi wamtshela inhliziyo yakhe yonke, wathi kuye, akuthi intanga mpuco ekhanda lami ngokuba bengingumnaziri kaNkulunkulu kwasezizayweni sikamame.
If I be shaven, then my uma ngiphuculwe amandla ami ayakumuka kimi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. And when Delilah saw that he had told her all his heart,
uDelila wabona ukuthi wayemtshelile yonke inhliziyo yakhe, wathuma wabiza amakhosi amaFilisti, wathi, yenyukani kalokhu ukuba ungitshelile yonke inhliziyo yakhe.
And the lords of the Philistines,
uthi ayesenyukela kuya amakhosi omFilisti afuna imali kumbe aletha imali esandleni sakhe.
And she made him sleep upon her knees, and she called,
wamlalisa buthongo madolweni akhe, wabiza umuntu wamkhucula amagoda esikhombisa ekhanda lakhe.
And began to afflict him, and his
aqala ukumhlupha amandla akhe amuka kuye.
And she said,
wathi amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Wavuka ebuthongweni wathi, ngiyakuphuma njengezinye izikhathi ngizithintithe. Kepha wayengazi ukuthi inkosi yase imukile kuye. Manje ngifisa ukufunda itekisi yalesi sifundo. Itholakala ngale encwadini yesambulo isahluko sesibili, iqala ngamavesi amashumi amabili nanye namavesi amashumi amabili nantathu. Ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, lepha akavumi ukuphenduka ekufebeni kwakhe. Beka, ngiyamphonsa embhedeni abaphinga naye ekuhluphekeni okukhulu, mabengaphenduka emisebenzini
yabo.
Ngiyakubulela abantwana bakhe ngokufa. Amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinso nezinhliziyo. Futhi ngiyakumnika yilowo nalowo wenu ngokwemisebenzi yenu. Sengathi inkosi ngenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo.
Samson, great deal like the church, started off right.
USamson okuningi kakhulu njengebandla waqala kahle, waqala ngendlela eyiyo. Wasuka futhi wayebizwa ngendoda eyiqhawe elinamandla. Waqala ukuphuma ekhonza inkosi ngokugcina amazwi ayo futhi enza imiyalo yayo. Futhi lokho kwakuthi akufane nebandla. Laqala lahamba njengoba singathi njengesisho sasezweni, laqala ngonyawo lwesokunene. Laqala ukugcina imiyalo yenkosi. Futhi inqobo nje uma uSamsoni wayesalandela inkosi, inkosi yamsebenzisa uSamsoni. Ngoba uNkulunkulu angagcina noma ngubani futhi asebenzise noma ngubani ozolandela emva kwakhe ngoba ngumsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa uma sichazukela eceleni sisuke ezintweni zikaNkulunkulu, lapho kuNkulunkulu angeke sasisebenzisa. Nxa siyohamba ngokubambelela emiyalweni kaNkulunkulu,
When we'll stay in the pages of the Bible.
Nga siyohlala emakhasini eBhayibheli futhi sikhonze ngezwi elilotshiweyo.
Worship him in the
Simkhonze ngomoya nangeqiniso lezi khona kuNkulunkulu angasebenzisa noma ubani umuntu ngamunye.
But when they take a notion to turn aside,
Epha nxa bethatha umcabango ukugudlukela eceleni kwenye into khona kuNkulunkulu angeke samsebenzisa lo muntu.
So Samson makes a very
Akho Samson wenza isibonakaliso esikhame ngokusobala sebandla lanamuhla. Ngathi ibandla liqala uNkulunkulu wayelisebenzisa ibandla.
For the church walked diligently.
Oba ibandla lahamba ukuzimisela emiyalweni yenkosi.
Kept all of his judgments.
Lagcina zonke izahlulelo zayo nezimiso zayo. Futhi lenze yonke imiyalo yayo. NoNkulunkulu wayenalo ibandla.
But it seems to be that there is such a
Kodwa kubonakala sengathi kukhona indawo yobuthakathaka phakathi kwebandla.
Remember, we are not on a picnic, but we're in
Umulani asiko hambweni lokungcebeleka. Kodwa sisenkundleni yempi.
Many people just think
Abantu abaningi bavele bacabanga ukuthi uma beba ngumKristu ukuthi yilokho kuphela badinga ukukwenza. Ukuthi lokho kusuke sekuhleli iphakade. Ngoba sebengumKristu futhi konke kuzoza kalula.
Don't never get that in
you. Ngoba ufaka lokho ekhanda lakho.
For I become a Christian to fight.
Ngokuba ngiba ngumKristu kuba ngilwe. Ngilwe ukulwa okuhle ngokukholwa.
I become a Christian to get in.
Ngiba ngumKristu kuba ngingene emigqeni yempi.
We are Christian soldiers. And we've got to be
Singamabutha ngamaKristu. Futhi sifanele siqeqeshwe, futhi sikhuliswe, futhi sazi onke amasu esitha.
To know how to fortify.
Kuba sazi ukuthi kuvuka kanjani, sazi ukuthi iliwa kanjani impi.
And we can only do that as a
Holy Spirit lokho kuphela ngokuba sikwambulelwe ngumoya ongcwele. Singeke sathatha lokho esikutshelwa ngesinye isizwe uma siyempini eminye yemicabango yabo. Kodwa sifanele sithathe imicabango yethu qho. Ngendlela umoya ongcwele ozosifundisa ngayo nokuthi micabango mini azosinika yona.
Because he is the commanding chief of the army of the Christians.
Oba uyinduna elawulayo yempi yamaKristu.
Samson did good. He was a great man.
USamson wenza okuhle. Wayengumuntu omkhulu. Waze waqala ukuba, athi ukuba sizokubiza sithi shinga elizulazulayo.
Until he began to get off of his own territory.
Waze waqala ukuphuma ezweni okungela kubo.
And the church did run well.
Ebandla lahamba kahle. Futhi konke kuhamba kahle. Base baqala ukuphuma ezweni lakubo.
Samson began to flirt. And he was not flirting with
Samson waqala ukuqomisa. Futhi wayengaqomisana namantombazana angama-Israyeli. Waqala ukuqomisana namantombazana amaFilisti.
And that's somewhat similar to what the church did.
Futhi lokho kuthi akufana lokho kwenziwa ibandla.
It never began to make love with its own.
Alizange liqale ukuthandana nabalo. Lalandelana nabangakholwayo. Futhi laqala ukuqomisana nabangakholwayo.
That's where we made our great and
kulapho la esenza khona elikhulu futhi elinye lamaphutha ethu amakhulu kakhulu ungenkathi lapho ibandla liqala ukwenza izinto ezingalungile
like Samson bad company
qala ukuhambisana njengo Samson nababi
Samson as long as he was in the company of the
Samson inqobo nje uma wayesesixukwini sabantu benkosi wenza konke kahle.
But when he got to flirting with bad company,
kodwa lapho sekhomisana nababi, khona la wangena enkathazweni.
And that's the way it is.
Kuthi kungaleyo ndlela nasebandleni.
When the church followed reverently and daily after the
meeting, ilandela ngenhlonipho,
futhi imihla ngemihla ngokuholwa ngumoya ongcwele uNkulunkulu wababusisa nezimangaliso nezibonakaliso nezimanga zalandela ibandla.
But when he began to keep bad company with the world.
Kodwa lapho liqala ukuhambisana nababi nezwe. Enye yezinto ezimbi kakhulu kakhulu eliyenzile nezinto zokuqala elizenzile liqala ukuhlela.
Breaking up fellowship amongst other believers.
Ihlakaza inhlanganyelo phakathi kwamanye amakholwa ngoba athola ukuthi izizwe zazihlelile. Kodwa leli phangelo elikhulu alinikezele isizwe lesisodwa kumbe kubantu ababodwa.
It's dedicated to whosoever will let
him. Inikezela kulo othandayo makeze zonke izizwe, izizwe zonke izilimi nabantu.
God never did intend for us to draw.
UNkulunkulu akazange afune ukuba sidwebe imiga yomngcele.
But man wanted to be like.
Kodwa umuntu wafuna ukufana, bayathathanisa kumbe ukufanisa. Bahambe njengoba kwenza izwe. Basho izinto abazenzayo, benza impumelelo ngendlela ababe impumelelo ngayo.
We cannot never be a success.
Asisode saba impumelelo, senza noma yini eyenziwa yizwe.
We can only be a success as we
singaba impumelelo kuphela uma silandela izimiso zikaNkulunkulu nendlela yakhe yokwenza izinto.
We can never be by pattering after the world.
Asisode saba yiyo ngokulingisa izwe.
If the cigarette company has
Roma inkampani ka sigiliti ihlangabezane nempumelelo yayo enkulu kakhulu ngetelevishini.
And the beer and the whiskey crowds has made their
Yesixukuzi ka beer nogologo zenze impumelelo yazo enkulu ngomnikelo wetelevishini.
That's no sign.
Akakusizwe isibonakaliso sokuthi ibandla liyokwenza impumelelo yalo ngetelevishini.
The success of the church lies within the preaching of the gospel of the power of God.
Impumelelo yebandla isekushumayela ivangeli lamandla kaNkulunkulu nangesibonakaliso sikamoya.
We cannot say
singeke sathi ngoba i-television iyenzele lokhu nalokhu inkampani kaSikiliti nezinye izinkampani.
We do not have any scripture to care.
Asinambhalo ukuze mukuthathanise nalabo bantu.
And as long as we do, we may draw great.
Futhi uma nje sikwenza singadonsa iningi labantu. Kodwa lokho akusikho uNkulunkulu asidobele ukuba sikwenze. Cabanga ukuthi ngoba sonke simibala sindizela phezulu. Izinhlangano ezinkulu senza izinto ezinkulu ezinemibala ukuba zenzeke lokho impumelelo.
We are dying daily on our feet.
Sifa nsuku zonke ezinyaweni zethu ngokukhuluma ngokukamoya.
If we stood 10 million strong this morning.
Uma simesa qina kashumi lezigidi namuhla ekuseni nomoya ongcwele ngenathi besiyokwenza kahle ukuma siqine kashumi nomoya ongcwele enathi.
We cannot
singeke sathathanisa nezwe ukuthi enye izinto zokuqala yayilena ibandla liqala ukuzihlelela bona.
The first organization was a Catholic church.
Inhlangano yokuqala kwakuyibandla likaTolika kwasekufika ibandla lamaLuthela. Ngenkathi behlele ibandla likaTolika ukulenza libe inhlangano.
One day there was a cry.
Wolunye usuku kwabakhona ukumemeza amaFilisti aphezu kwakho Samson.
And Samson broke the cords of the bounds of the Catholic Church.
No Samson wagashula izintambo zemikhawulo yebandla likaTolika. No Martin Luther waphuma nenhlangano. Wasebe lebopha ibandla ngenye intambo njengoba kwenza uDelila. Kuthi baqala esikhundleni sokuba nomuntu ongobizwe nguNkulunkulu. Abantu ababebizwe ngumoya ongcwele.
Maybe didn't know their ABCs.
Dawumbe babengabazi no abici babo. Kodwa babazi uKristu. Lapho ke ibandla langena emkhubeni omusha futhi lenza njengezikhulumi zezombusazo. Uthi banika abashumayeli babo iziqu zobudokotela. Wonke umuntu wakufuneka abe ngudokotela wezobuNkulunkulu.
That was another call.
Kwakungenye intambo kubopha ibandla. Abantu baphuma bafunde ikolishi nekolishi lizama ukukhiqiza isifundiso esingcono. Ukuze amabandla abo akhoshe. Umfundisi wethu ungudokotela wezobuNkulunkulu. Uthi benzani? Omunye uzama ukuba nolwazi oluningi kunomunye. Ha, lokho akusho lutho ebusweni bukaNkulunkulu. Kutakukho sidingo sanoma imuphi umuntu sokuba zama ukuthatha ulwazi lwakhe lwezwe abese ethu yonke athokozise uNkulunkulu ngalo.
It's an abomination in the sight of God.
Uyihlaza ebusweni bukaNkulunkulu.
Never please God with
awusoze umthokozise uNkulunkulu ngezintshisekelo nolwazi lwezwe ngoba kungubutha kuNkulunkulu kusho umbhalo.
He cannot do it.
Angekwenze ukuthi lona lo uzama ukubana lo lonke ulwazi. Abele bazi ukuthi kufanele benzeni namazi okufanele bawasho. Uthi kuvele kuphenduke kube inkulumo yezombusazo sikhundeni sobonakalisiweyo ngamandla umlazo kamongwele ozike enhliziyweni yomuntu bese uvumbulula isono. Baqeqeshelwe ukukhuluma ngezombusazwe. Futhi sekudingi lokho. Paulu wathi izwi lifika kithi hayi kuphela kumbe ivangeli ngezwi lodwa kepha ngamandla nangokuzibonakalisa kukaMoya oNgcwele.
Demonstrating the powers.
Aletha ivangeli ebonakalisa amandla kaMoya oNgcwele. Kodwa onke lamadoda ahamba aye emakolishi futhi afunda izimfundo ezinkulu. Ukuthi kufanele eme kanjani phambi kwabantu, ukuthi afanele aziveze kanjani, kufanele agqoke kanjani, ukuthi kufanele enze kanjani, afanele angalokothi asebenzise ukukhulunywa nokubhalwa kolimi ngokungesikho. Manje lokho kulungile enkulumweni yezombusazwe. Kodwa thina silandela amazwi akulomba umuntu.
Paul said the gospel that I preached didn't come like that.
Paul wathi ivangeli lishumayelayo alifikanga kanjalo kodwa lifika wenziwa kusha kukaMoya oNgcwele namandla ezibonakaliso. Alifiki ngenkulumo ebunjwe kahle ukuze ukuhlakanipha kwenu kume kumbe ithemba lenu libe ngokuhlakanipha komuntu.
But it come through the demonstration. Kodwa
lifika ngesibonakaliso zamandla kaKristu ovukileyo.
That's the gospel.
Lelo ivangeli.
To know him in the power of his resurrection.
Umazi emandleni okuvuka kwakhe. Yilona lo uzama ukucabanga ukuthi uthe ukuhlanipha kulomunye umuntu. Ihlelo ngalinye amaMethodist ayothi sinendoda ehlaniphe kunawo onke. IBaptist iyothi nebandla likaKristu kanjalo kanjalo onke thina singabahlakaniphe kunabo bonke. Thina abethu abantu bethu asivele nje sivumele umuntu phaqa aphuma yoshumayela ivangeli. Kodwa bayabacaphuna. Oh uNkulunkulu iba nomusa. Bayabacaphuna. Uma benobufakazi obukubhalwa ezincwadini mayelana nemfundiso yabo ethize bayabafaka-ke ebandleni.
God can't touch him in no way.
UNkulunkulu angeke amthinte nangayiphi indlela. Ifuna kushunyezwe ngumuntu oqashulwe nguMoya oNgcwele.
God has raised up. Not picked by man.
UNkulunkulu amvusile ongacoshwanga muntu kumbe amahlelo.
Nonkulwazi
bathi oh sazi konke ngalo.
And some of them doesn't know the first alphabet of the Holy Spirit.
Uthabanye babo abalwazi uhlamvu lokuqala lukaMoya oNgcwele. Bayophika. Umkhumbulo kancane encane ngayengayifunda ngolunye usuku eCalifornia. Isheshumi leminyaka edlula. Ngayicosha isitole sidala sezincwadi. Yakhohlwa ukuthi kwakungubani umbhali.
Just a little 10 cent book.
Ingojana ebiza usheleli nje. Kodwa ayinamqondo ohluzile. Nakuba yayibonakala sengathi iyahlekisa futhi inobuqidlana.
But I found something.
Kodwa ngathi lokuthize phakathi lapho. Okwazokala njengoNkulunkulu kimi.
I'm one of the little stories started out like this.
Nanye izindatshana yaqala kanje.
One morning in a great chicken pen.
Wakunyukusa. Elikhulu lezinkukhu. Kwakukhona iqhude elithize elincane. Lacabanga ukuthi lalinolwazi lonke lwalifanele ukwaziwa. Ngakho landizela phezulu bebhokisi lase lizishayisa ebhokisini ngomlonyana walo. Kanye noma kahlanu. Laqathiwa ngekhanjana lalo lase likikiliga. Sengathi awukaze ulizwe iqhude likikiliga. Amanyeke lawaheha alilalelisisa.
And he said, ladies and gentlemen,
manene kazi, aleli hoko lezinkukhu.
I would like to speak to you all this.
Ngithanda ukukhuluma nani konke lokhu ukusa. Ngohlelo oluthize olukhulu lwemfundo esisanda kuluqamba. Lathi ngifuna oluningi ulwazi ekufundeni kwami lithi ukudonsa izibukwana zalo phezu komlomo walo. Lase lithi, nginquma ukuthi thina zimpuku singazenza sibe ngcono ngolwazi olwedlulele. Ngakho, nginganitshela ukuthi kukuphi uma sizogubha bese sisebenza ehokweni elithize kumbe umgodi, sizothola ivitamini ethize ezosenza sikikilige kangcono izimpaphe ezithe ukuba zinhle. Wo, nginganitshela ukuthi singazenza kanjani sibe ngcono ngezindlela eziningi ezahlukile. Izikhukhukazane ezincane namakamo azo amancane abomvu zavele zakekela zasezithi alithandeki yini baki. Futhi zalincoma kakhulu.
Oh,
libude lihlakaniphe kakhulu. Kungikhumbuza abanye balaba bashumayeli lapha basekholiji. Indoda ehlakaniphe kakhulu ngempela. Akukho sidingo kithi ukuba sizimbandakanye nazo zonke izinkukhu. Sonke kufanele sihambe nalo. Ayike, ngaphambi kokuba umfo omncane aqade inkulumo yakhe, kwakukhona enye inkukhu encane yayingenazo izimpaphe ezidobezelayo. Yangena igijima isuka kulo lonke igceke lezinkukhu yase ithi, bafana umzuzu nje, ngisanda kuzwa nje ezindabeni zakamuva emsakazweni. Izinkukhu zenyuke ngamasethi amane ephawundini, zonke zizohlatshwa kusasa. Luzosiza ngani ulwazi lwenu na?
Brother, all the knowledge that we can accumulate,
what we can accumulate, njengoba ngangiphawula ngesinye isikhathi esadlule ngomzwilili omncane uthi wawucabanga ukuthi wawazi lonke ulwazi olwaludinga ukwaziwa, uthi wawazi kakhulu kangoba watshela yonke eminye imizwilili ngezidalo ezingabantu. Ngakho wandizela phezu kwekheji lawo wase uqala ukukhuluma ngesidalo esingumuntu ukuthi wawazi kanjani konke ngabo. Kwathi khona manjalo uprofesa wasePurdue wahamba wakhuphuka waseqala ukukhuluma nawo ngamazwi aphucukile aphakeme. Umfo omncane waqwayiza amehlo akhe wasephendula ikhanda lakhe. Manje wawunamehlo wawukwazi ukubona uprofesa. Wawunezindlebe wawukwazi ukumuzwa. Kodwa qinisani wawungazi ukuthi wayekhuluma ngani. Ngani na? Unobuchopho bomzwilili. Ubuchopho benyoni nje. Yilokho kuphela onakho. Awunabo ubuchopho bomuntu. Ngakho ungawacabangisa okwezidalo ezingabantu. Kanjalo nesidalo esingumuntu. Singayicabanga njengonkulunkulu. Ungumuntu wena. Uthi lonke ulwazi lwezwa lwehlukile ebuchosheni bomzwilili. Konke okwenzayo uzilimaza ngalo nje. Fanele ube nomqondo kaKristu. Sizathu sokuba abantu bahambe bajoyine izinhlangano bese bebambisa ngokuphawula ngesandla esikhundleni sokuzalwa okusha bazama ukwedlula eceleni ukuzalwa okusha. Bakufuna ukuzalwa okusha. Futhi bayazi ukuthi siyakufundisa eBhayibhelini, ngakho bafuna ukukubambisa kwakunye.
And the Pentecostal people are just as bad.
Nabantu bamaPentecost babi nabo bazama ukubambisa ngokunye. Awufuna ekilasini, ufanele nje kube ikilasi. Sizokhawula izandla bese sijoyina ibandla bese sipapazwa kumbe sipapathizwe kumbe okunye. Bayawasaba uzalo okusha. Ngazikizikathi ngiyayingikhwele ukuthi itabernakele likaBranham liyakwesaba. Manje sonke siyazi ukuthi ukuzala angikhathali ukuthi kukuphi kumbe kuphi kundawo naphi kungubuhliphihliphi. Uma umntana ezalwa encwabeni yamakhoba endaweni egandayiwe kumbe egumbini lesibhedlela elihlotshiswe ngumbomvana kungubuhliphihliphi noma kanjani. Ukuzala kwenkonyane, ukuzala kwanoma yini okunye kungubuhliphihliphi. Nokuzala okusha kufana nsena mahliphihliphi. kodwa abantu bayisitashi kabi. Sizohamba siye ngayo lapho beqhawula khona izandla. Sizohamba siye ngayo lapho bengampopolozi bakhale khona futhi bashaye phezu kwe-altar bakhale kakhulu. Ufuna kuba ngumuntu kakhulu.
What we need is birth, dying out the brain.
Esikudinga ukuzalwa, ukufa, lokho kuzala kuphila. Imbewu, izambane elidala, izambane elimbewu, uthatha lelo zambane ulifake emhlabathini.
Until you can have new potatoes.
Ukuze ube namazambane amasha, lelo zambane elidala lifanele libole. Uhlobo lungeke luveze ukuphila okusha lungazange lubole. Kudosilisa kubesifazane angeke abanawe baba nokuzala okusha kuze kuthi ukuhlakanipha kwabo nokubona bubole ube ngoba ufile. Afeltare kuthi bamamese ngabe mahliphihliphi konke endaweni isitashi siphume kukholelo wakho futhi uzalwa ngokusha ngomoya kaNkulunkulu. Ikatali uma ukabalasa ukhuluma ngezilimi uma phansi naphezulu ubhakuza njengenkukhu isiwe ikhanda uzala kuphila kusha.
But we substituted something for it.
Amen.
We want the classical way.
Praise God.
Kodwa sikubambisa ngokunye. Sifuna indlela eqhamile impela.
The other day, Friday, wife and I were going to the store.
Unkosikazi nami sasiya esitolo.
I don't mean to harp on this.
Angiqondile ukukhuluma njalo ngalokho. Kodwa kwathi sisehla ngomgwaqo ngangiyilokhu ngibhekise ikhanda lami nganqanye abesifazane abanqunu.
I promise God that I'm not going to die.
Ngathi ngisengumuntu oyimpuputhe. Uma engayisindisa amehlo ami, ngiyobuka izinto ezifanele. Singihlala ngilengise isiphambano sami esincane emotweni yami.
When I see such as that, I'll look at the cross.
Uma ngibona into enjalo, ngibuka isiphambano bese ngithi, oh Nkulunkulu, leso isiphephelo sami. Ngathi ngibuka isiphambanweni. Ngibabonile labo besifazane.
Midi said that we haven't seen one woman today that's got on a skirt.
Umidi wathi asigane sibone noyedwa wesifazane namhlanje ogqoke isiketi. Wayesethi phila ubheke lo wesifazane lapha ya. Nalawo mabanjana azungeze kuyingenhla lomzimba wakhe.
Wayesethi,
kanti ungitshela ukuthi lo wesifazane akazi ukuthi lokho kuliphutha na? Wathi uma engazi ukuthi kuliphutha kusho ukuthi uphambene engqondweni yakhe.
I said, just a minute, honey. She is an American. Ati
awuthi kancane sithandwa ungummelikana wenza njengalokhu kwenza amamelikana. Ngathi ngangise Finland esikhathini esingeside esadlulileyo sithandwa.
And I questioned there to a man.
Uthi ngabuza lapho indoda eyangihlalisa phansi uDokotela Manninen.
And we were going to the
futhi sasiya ebhavini lezempilo elibizwa ngokuthi ubhavu wesitimu. Uthi bayakuthatha bakungenise bese bekuthela ngamanzi ashisayo kumbe amanzi emadwaleni ashisayo futhi kuvele kukujulukise bese bekugcumisela emanzini ekhwa bese uyaphuma futhi bese usuka buyele endlini futhi kukhona abahlengikazi phakathi lapho abesifazane abaguqunga abesilisa nabo benqunu bababuyisele edanyini. Angingenanga. Ngase ngithi Dokotela Manninen, lokho kuliphutha. Wathi kulungile kumfundisi Branham lokho kuliphutha. Manje la uthini ngodokotela bakini abakhumula wesifazane abenqulu bese bemlalisa etafuleni bamhlole zonke izitho zobulili anazo na? Uthini ngabahlengikazi bakini ezibhedlela na? Ngathi ngiyaxolisa mfowethu Manninen, Manninen uqinisile.
What is it? It's customs.
Kuyini na? Amasiko.
When I was in Paris, I could hardly believe it.
Ngathi ngise Paris, angikukholwanga ukuthi izindawo zokushobingela zabo kanye kanye abesilisa nabesifazane zaziyedwa.
I couldn't understand it that the
rest of the world ukuthi izindlu zokuphumula zaziseceleni komgwaqo zabo bobabili owesilisa nowesifazane. Angikukholwanga ukuthi uma abesifazane baye ebhishi ukuyobhukuda kufana nesithandwa sakhe. Abana zindlu zokubhokela bavele bathatha zonke izingubo zabo kuze kube ingubo yokugcina base befulathela bafaka ibhanjana bahamba bayobhukuda kepha kunjalo.
Abakunaki
kulusiko lwaseFulansi.
E-Afrika
abesifazane nabesilisa abancane nabadala abagqoki lutho bezihambela ezinkangala. Bangakaze bazi ukuthi indlu yokuphumula kwakuyini kumbe izinto kumbe bengakaze behlukane. Kodwa abawazi umehluko. Abawazi umehluko.
But it's customs of nations.
Kodwa ngamasiko ezizwe.
But I said, honey.
Kodwa ngithandwa. Sehlukile thina. Singabasinye isizwe.
We are pilgrims and strangers.
Sizihamba abafazi lapha. Yilokho kwenza lezi zinto zibuke eziphutha ngaka.
For the Bible said they that profess such
ukuba ibhayibheli lathi laba abasho kanje bayasho bakhombisa ukuthi bayizihambile bafokazi bafuna umuzi ozayo.
A man or a woman in Italy,
owesilisa noma owesifazane e-Italy, eFulansi, e-Afrika, nakusiphi esinye isizwe osakawazeka ngokusha ngomongo le akazazi lezi zinto bangeke bazidokele lezo zingubo.
They won't act like that. Because they're of another nation.
Who
is God? We are from heaven. The spirit that will take you to if you are American, you do as Americans
do.
If you are French, you'll do as French do. And criticize the other. But if you are of God, you'll do the way they do in heaven.
Kodwa umongo kaNkulunkulu uyawenza ngendlela abenza ngazulwini ngoba umoya wakho uvela phezulu futhi uyakulawula.
A little something you might look at.
Into encane ongayibuka embhalweni labo ababefuna lo muzi omusha babeziphatha ngokwehlukile.
They professed that they were pilgrims.
Bavuma ukuthi babezihambi nabafokazi.
But on the side of Cain they
kodwa ngasohlangothini kwaKhayini baphenduka imihambima namambuka.
But Christians were pilgrims. Kodwa
amaKristu aba izihambi nabafokazi.
A fugitive has no home. A renegade is
umhambuma unakhaya. Imbwa ngumuntu omubi kabi.
But a pilgrim.
Kodwa isihambi yinto ewuqobo. Futhi esima ezweni uqobo wesinye isizwe. Sizama ukuthola indlela eya ekhaya.
Professing by his living.
Sizisho ngenkambo yaso ukuthi sinenye into ukuthi singowelinye izwe naso isizathu. Kepha nokho lawo bantu abenze njalo labo bantu abagqoka lezo zinto eningizimu Afrika ngenkathi ngibona izinkulungwane ezingamashumi amathathu abahede nabaluhlaza cwe benqunu abomdabu beziphuku leshumi nesithupha ishumi neshagalombili amantombazane namashumi amabili eminyaka obudala abafana engacabeke ngisho isichibi sengubo nami lapho nothamsweni babo futhi bezihutile amathambo ebholelwe ekhaleni labo nezikhaza zilenga ezindlebeni zabo futhi bephambanise amathambo omuntu kumbe amanye amathambo ezinelweni zabo amazinyo ezilwane elenga kubo behambaza njengamhlaba efika emhlabeni futhi bengakwazi. Kodwa ngenkathi bamukela uKristu futhi baya ngobuso babo futhi bamukela umoya ongcwele basukuma basonga izingalo zabo ukufihla amahloni ngamabele abo ngenkathi besuka behamba bathola izingubo ukuba bagqoke.
They become pilgrims and strangers to this world.
Amen.
Hallelujah. Baba izihambi nabafazi kuleli izwe. Hallelujah.
They were away from him.
Yes. Abekhalile kulo. Yebo mnumzane.
Oh yes.
Oh yebo. Yeah, abantu bazibiza ngamaKristu basemasontweni. Basuka bahambe bese bethi singama Methodist, singama Baptist, singama Pentecost, singama Seventh Day Adventist, siyilokhu, lokho nokunye. Lokho akuhlangena kancane nako. Moya wakho ukuphila okuphakathi kuwe. Uyalawula futhi kusho ukuthi ungubani.
Jesus said, "By their fruit you shall know them."
Jesu wathi niyobazi ngezithelo zabo.
The church has become manje
seliphendukela lapha uIsrael kuqala. Babona zonke izizwe zabahedeni zinenkosi. uNkulunkulu wayeyinkosi yabo.
And they seen the heathen nations having king.
Futhi bazibona izizwe zabahedeni zinenkosi. Ngakho babefuna ukuziphathisa kwezizwe zabahedeni base bezithengela inkosi.
And as they did it.
Futhi labo bekwenza. Bangena enkathazweni. Kancane kancane uqala ukungena. Kancane kancane izwe liqala ukungena ngesinyelela kubo. Ekugcineni kwabaphela ku-Ahabi inkosi ngayinye isondela kancane kancane nje kukho kancane kancane kukho kwathi ekugcineni kwakhama ukuphila kwakukhipha kubo futhi napho yabehamba kwathi lapho inkosi uqobo isifika abayazanga leyo into efana nenziwa yibani.
It's adopted.
Izithathele nakho lapha ukhona ithathele zombusazwe izimfundo lithathele inhlangano izinhlangano amabandla amakhulu aphakeme abashumayela abangamagagu kuthi uma inkosi uqobe ifika bayazi kuthi babethela abantu impela umoya ongcwele oyinkosi yabo abayazi kodwa bayayihleka bayayibhuqa amajuda enza kumesiya wawo ibandla lenza kumesiya wawo ngendlela efanayo abakwazi banakho ukubona okufihlakeleyo kukamoya ngoba bagcwele imfundiso ngamehlo abo nalokho abakubonayo izakhiwo ezinkulu bazama ukuqhathanisa nezwe asibaoni siyalwe ukuqhathanisa nezwe siyalwe ukuba sizithobe kutoyedwa uyiningi kunkulunkulu namuhla kubavangeli abaphulukisayo ngaphandle emasimini kukhona okukhulu ukuncintisana abancintisanayo ngomunye uthi kudla kabusiso unkulunkulu nginenkulungwane engaka nginomhlangano omkhulu kane kunalowo onawo wena
iwo
muni lokho na singawoyedwa kube isigidi esisodwa kwenza mahluko muni na ngabe siqinisile kunkulunkulu na ngabe siqinisile ezwini lakhe na ngabe sima phandle kokuvivinya kukamoya ongcwele na ngabe kuliqiniso na lokho yinto enkulu kodwa siyaqekisa phezu kwebhayibheli iningi labantu bakithi abangamapentekoste phezu kwezimfundiso ezisuka phansi esiqwini zaleli bhayibheli baqagisa khona angifuni ukulimaza imizwa ngisebandleni okungelami futhi ngizwa ukuthi ngingenza nje lokho ebandleni lami ngoba ngishumayela ivangeli kodwa kukhona amashumi ezinkulungwane zabashumayeli bepentekoste bayazi ukuthi ayikho ebhayibhelini into okuthiwa ngumfatiso egameni likayise indodana umoya ongcwele ngibeka inhlelo kumbishophu omkhulu kumbe noma ubani ukuba angikhombise lapho noma ngubani ake babhathiswa khona egameni likayise indodana umoya ongcwele kodwa bayaqagisa ngoba izinhlangano zenzenjalo akukhona oyedwa omunye etestamente elisha futhi naseminyakeni engamakhulu amathathu kamuva ngomlando kodwa kwakubhaphathiswa egameni likajesu kristu ini na inhlangano yiyona ekwenzileyo qagisa futhi namuhla bathathe bonke abasebenzi bomgwaqo babasusa emgwaqeni bakhiphe uhlobo lwesigujana sokuhlabelela ebandleni bakhiphe yonke inkazimulo ebandleni asebathola injumayelo yasekhwalithi injumayelo yekamla eqhude elincane elidala bonke baphuntukile emphakathini nabesifazane babo bedwa izikhindi nezingubo abaziphinte ngazo abesilisa bebhema amasikilidi futhi begembula futhi bekhuluma amahlangolile kulihlaza ebusweni bukankulunkulu
But it's time somebody said something.
Yazi ukuthi lokho kumahadlahadla. Ngeba sekuyisikhathi sokuba othize asho ukuthize. Uqekisa, bayavuma. Basiphathisa okwezwe. Angikathali uma kufanele ngime ngedwa ngingabi namuntu. Ngeba noNkulunkulu kuphela. Ngiyoshumayela iqiniso leBhayibheli kaNkulunkulu ukuthi ngimbele.
If I die, I'll still stand for the truth.
Uma ngifa ngisayo lokho ngilimela iqiniso. Impela sifuna iqiniso.
I measure up not according to the church.
Angeke kulinganise ngokwebandla kodwa ngokwazi kaNkulunkulu engifuna ukulinganisa ngalo.
But Delilah.
Kodwa uDelilah.
She waqaphela
wayazi ukuthi uSamsoni wayenamandla.
And she didn't know where.
Futhi wayengazi ukuthi lawo mandla ayebekwe kuphi. Wayengakwazi ukuthi lawo mandla ayeyini.
But there was some
kodwa ukhona amandla amakhulu athiza uSamsoni ayenawo futhi wayefuna ukuwathola
and as Delilah
wathi lapho uDelilah wayelokhu emnyenga uSamsoni oh wathoka esikhalukisayo ngempela futhi wahamba phambi kwakhe futhi wakhangisa njengamanye amatshitshana amancane osuku nokunjalo futhi efuna nje ukuziphathisa kwenye into ukuhlubula zonke izingubo ezizama ukumnyenga lakuye uSamsoni
That's the same thing the world's done to the church.
Akho yinto efanayo nenziwe yizwe ebandleni. Manje aphi amandla akho amakhulu na? Wena uma sihlohlela, lokho kuthi wephula amandla, ibandla likatolika likwenzile.
But the Philistines is only Samson.
Ngemafisa phezu kwakho Samson noLuda base bephinde behlela futhi. Uma uzongibopha ngenye intambo, izongibamba ngakho bakwenza.
And the Philistines only Samson.
Amafilista phezu kwakho Samson. Kwenze ngani na? Uwezwe waphuma waqashula izintambo. Manje kade lokhu ngikhohlisa. Awazi ukuthi ngiyakuthanda Samsoni na. Ulungile ngitshela iqiniso enhlizweni yakho. Ulungile? Ngiyophenganya intambo. Ulungile manje sizokwenza lokho. Kuyini lokho na? Lokho intambo yokuhlelo. Yeke ngakhululeka ukuthi anginahlelo. Ngakho ke ngiyakutshela uzongibona ngigashula.
So how come the Pentecostals?
Ngakho asha phuma ngoPentecost. Apha amandla akho na. Amafilista phezu kwakho ukuthi waphinde wazigashula izintambo futhi. Kodwa manje kwenzekani na?
Kuwatholile amaPentecost. Abakhulu odokotela bezobuNkulunkulu. Babefundisi babo amadoda amakhulu anaso nawo isikole nenkambiso njengeMethodist kumbe iBaptist kumbe noma yibaphi abanye babo abanaso. Hamba uye esontweni futhi ungeke umuze uAmen. Babandahleke kwesixuku sama Eskimo khona le endaweni yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho. Bayabanda bacagisa futhi manje amaFilisti aphezu kwakho Samson. Amafilisti phezu kwakho Melika.
Where is that oneness of spirit?
Buphi labobunye bomoya na? Buphi ubunye bePentecost na? Ba Assemblies of God ne United ne Church of God nalokhu lokho nobunye. Yilelo nalelo linemfundiso egamileyo yahlukile. Leli linalokho naleli linalokho. Sihlakazeke ngangokuthi ungaze uhambe yonke edolobheni kuyobamba imvuselelo uma elinye ibandla liyixhasa onke amanye ngeke ayebahambele. Abakhomanisa phezu kwakho Melika. Aba mandathu na ibikazimulethu na.
What is it? Because we went
to the man. Baba umuntu esikhundleni samandla kaNkulunkulu. Ngani? Bana bashumayeli bethu ngezinto abalikhune bayisitashi sebeze basihlela nathi sale saba isitashi saba hota molikhune. Kuze ukuthi abantu ungabe usaphinde inhlobo ukuze kumemeza aba ebandleni. Induze noma ubone khala. Ibhethi abalinayo libekwa ekamelweni lingaphansi.
There's no more glory in the church.
Awusakugazimulo ebandleni. Esikwenza ukuphela kungukuhlala sikhiyama esibelikhulu lokho okuxakile.
We're not free.
Asikhululekile siboshiwe.
The devil with his modernistic demons.
Yabe demona kaismanje manje ubophe ibandla likaNkulunkulu ophilayo kunjalo. Awusakomandle ebandleni. Awusakukululeko.
The people so stubborn. Abantu
sebayisitashi futhi balikhuni. Ngani uNkulunkulu ngafika phakathi kwabantu bePentecost kutakhombisa ukuthi uNkulunkulu kutafakazi sesibonakaliso zakhe zokubuka kwakhe akubanyakazi isingisho nakancane udumo ngani kuyihlazo ngihamba ngamulayizwe uNkulunkulu esebenza eza sibonakalisa nabantu bahlala futhi
ngicabanga
ukuthi kulungele.
Oh, I know it can be.
Yazi ukuthi kumele.
It doesn't move them. Why? They're
ubanyakazisi ngani na baboshwe ngodelela izwe basesiboshweni manje sebeze babafaka kuso bababophela kumfela ndawonye.
Amafilista
phezu kwakho Samsoni uzokwenzenjani ngakho na?
Oh,
sinamahlela amakhulu impela. Sinobulungu obukhulu ngokuthi exaxa kunalobo esesake saba nabo.
Yaba
uphi umoya na? Uphi umoya ongcwele na? Lokho kwenziwa ngudeveli. Uyenga ibandla ngoba yilokhu kuqhubeka kuyenga ibandla. Wozani kimi ngizonibika elikhulu elibanzi itabernakele ngapha uma nje nizokwenza lokhu. Uma nizoxosha lowo mshumayeli oluhlanya ninaye senithola umuntu udokotela wezobuNkulunkulu ohluzile engqondweni sizowakha ibandla elihle elikhulu elinesithunzi futhi sizofana nawo onke amanye.
Shame on you.
Maye kuwe.
Brother, I have a man that didn't know split coffee from beans.
Oga kuba nomuntu ongakwazanga ukuhlukanisa i-coffee kubhontshisi. Kodwa owagcwaliswa ngomoya ongcwele, owayengaqedisi ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa linalokhu, oh liyisitashi kabi, kuze kuthi omunye ongcwele ongelutho aze aqhume enkonzweni, akhulume ngezilimi kumbe athi kumemeza kancane. Kumbe enze okuthile, uthi abanye bonke bayoqalaza babuke.
What was that?
Bekuyini leyo? Awu, angazi ukuthi kungani na? Kisho uhlanya olutheqathathala uvela ndawo ndawo. Yazi ukuthi iqiniso le. Omunye ongcwele ongelutho uyangena. Ajabule ngokwanele. Bazophakamisa izandla zabo bakhale badumise iNkosi. Umuntu oqongolona amene kushayelweni kwevangeli. Futhi bonke abanye bayoguquka babona ukuthi ngabe utheni lawo ngamaPentecost. Yini indaba na? Ilingisa iMethodist. Ilandela iBaptist. Alingisa iKatolika. iKatolika lalingisa isihogo.
And all together law after hell.
Futhi kanye kanye gonke kulandela isihogo. Kunjalo. Udelila. Uniyangele emasonto namakhulu. Abahle. Abefundisi abafundile. Bathatha abezinga eliphakeme. Phela uyazi usibani bani ngezansi lapha. Umuso zigidi uma nje singake simthole azongena ebandleni lethu.
Oh my.
Oh hey, uma ngazela ngokusha, khona kumfanele ukuba lapho. Ngingathanda noma ngabe unamadola izigidi, uma enokhathi laka bangamashumi amane noma ngabe yina nayo. Kufanele ngazela ngokusha, athela ngqo ekuzalweni okusha bese ezalwa kabusha ngomoya ongcwele. Aphume lapho esese kuzalweni okusha ethimula ngiyaxolisa. Ekhala bendaze qhubeka njengoba kwenza bonke abanye bese phila impilo kamuva ngifakazisa ukuthi unawo.
Amen. That's what you need.
Amen. Ilokho kudingayo.
Samson.
Samson, amaPhilisti aphezu kwakho. Amakhomanisi aphezu kwakho. Izo liphezu kwakho. Udevil uphezu kwakho. Abuyele emuva futhi bayawubona umoya kaNkulunkulu wenza izimangaliso futhi wenza izinto zokuvuka kwakhe. Lokho okwethendiswa nguJesu. Athi uyazi, ngicabanga ukuthi umfundi Branham unokuningi ukufunda umcabango womuntu. Umfundisi wami wathi kwakungokuba devil.
Hypocritical, deluded.
Wena ungazilutho nokuzenzisa. Mphika inkolo dubisiwayo, polishwayo. Wena mpisa dogizini ngubo zemvu. Uthesi wathi uma bengingazi, leniyalwazi usuku lwami. Kodwa nesixuku soSawule esizama ukwenza ube njengezo lonke. Sifuna isixuku samadoda kaNkulunkulu angaqekisi ngasezwini. Kodwa shuma iqiniso futhi ame embhaphathizweni kamoya ongcwele.
But what is the world done?
Kodwa lenzeni izwe na nikundela susa onke amandla akho. Waza lo ngumnazeli Pentecost. Kodwa izwe ngempela ikunde amandla akho. Andile sitashi njengabo bonke abanye. Sizokwenza njani na? Kuzokwenzekani na? Ukholenta yodwa eligugu enginokucabanga ngayo ukuphetha leli tekisi. Enkathi Samson esaboshiwe.
Yaga
sabana imvuselelo. Elana umfowethu othembekileyo Billy Graham. Ivuselelo sokwini lwethu. Haleluya uora Robert MMS. Ivuselelo sokwini lwethu. Balaleleni bonke abanye. Ivuselelo sokwini lwethu.
How can we have a revival?
Sibona ivuselelo kanjani? Sibashiwe na.
We bound the Holy Spirit with our
Sibaphe moya ongcwele. Ngesitelo zethu basiko futhi asikwazi ukuba nemvuselelo kamoya ongcwele.
I know that scorching hot with the
Amen. Ngiyazi ukuthi lokho kushisa phe. Nesimo sezulu kodwa kuliqiniso singaba kanjani nemvuselelo kamoya ongcwele uma niboshwe kangaka futhi nisithasha isimo sokumesaba uNkulunkulu iBhayibheli lathi bayaba naso isimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla abe waphika amandla lena amandla enhlangano na amandla ezwe na amandla esodwa na amandla kamongcwele leyo indawo eyifisa ebandleni futhi lapho imandla ngilithathela abashumayeli abafundile nezinto ezinkulu nesibucwazikole sikunesiyomoya ongcwele oyimfeshini endala bebeyoba ngcono ekuthunyweni ngokwenkolo futhi amen qiniso
Ngoba
kanjani nemvuselelo kamoya ongcwele nabantu bayawuthulisa futhi bawubophe futhi bayawesaba na Ulapho ke la inkathazo ilele khona. AmaPhilisti aphezu kwakho. Kodwa ithembeli lodo elibusisiweyo esinalo. Ngenkathi uSamson esethi longweni, yini into yokuqala bayenzayo ngenkathi bembamba? Bambamba kuqala basusa amandla akhe bayithola impihlo yakhe. Bayithola impihlo yenu. Izwi layithola impihlo yenu. Manje nabesifazane nonke niphungule izinto lezenu kuhamba njengezwe. Yenabesilisa nonke nihamba nilingise izwe kulungile konke nikhuluma amahlaya namahlaya angcolile bese niphuma bese nibhema osikriti abambalwa bese niphuma nibaleke nabafazi bomakhelwane nakho konke okunye kanjalo utshwale obuncane bobudlelwane ukubamba umsebenzi wakho ingaqoka ukucambalala ngesisu sami bese ngidla amakhekhe aqinile ngasoda ngiphuza amanzi egatsha ngihlale ngihlanzekile ngimsulwa phambi kaNkulunkulu kunokuxegisa ngenxa yanoma yiluphi uhlobo lomsebenzi njalo qiniso Sala ngokweqiniso kuNkulunkulu. Samson, amaPhilisti aphezu kwakho. Ngabantu abaBrenham, imfundiso yezwe yanyonyoba ingena phakathi kwenu. Uthwani ngana? Ngabe seniyidalulile ifihlo yenu na? Ngabe seniyidalulile leyo fihlo uNkulunkulu aninika yona ngenkathi? Nani hukuzela lapha yayemvuthwini yesaha eminyakeni embalwa yedlula na? Ngabe seniyeke yanyonyoba yaphuma nezobudlelwane ukukhonza kokugcina umthetho na? Kwenzekeni kini na? uNkulunkulu angehla enze isimangaliso ehla qonde ngo kuyize thamela tshela abantu izifihlo zezinhliziyo zabo nakho konke futhi aphilisa abagulayo nabahluphekileyo futhi enze izibonakaliso nezimangaliso futhi ashumele izwi lakhe ngamandla abo onke ngomoya ongcwele futhi abantu bathi cha ngicabanga sengathi kulungile
Siyakujabulela ukukulalela kanye ngankathi uma singakhathele kakhulu. Hello, iTabernacle ka Branham. AmaFilisti aphezu kwakho. Inkathi kusabamisile okwenzeka ngenkathi kushunyayelwa kwezwi nabangcwele abadala nezinyembezi emehlweni abo babesukuma ngezinyawo zabahambe benesilokozane kambe bangakhulumizwi behambahamba nje kabili noma kathathu bese behlala phansi begcwele kakhulu umoya ngcwele izwi labondla. Kodwa akuphila ngasikwesodwa kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. AmaFilisti aphezu kwakho tabernakele kaBranham. AmaFilisti aphezu kwakho Pentecost. Usobola amaFilisti anitholile nonke kudala ngenkathi nizihlelela ngokuqinile kakhulu. Akukho kungangena ngaphandle uma wawuyi-Presbyterian, i-Baptist, i-Methodist, i-Katolika kumbe okunye. Awufuni nakuzwa ngabo bonke. Ngapha imbuselo osukwini lwethu na? Singaba nayo kanjani uma unike izimvu uselelo wangokomthetho eboshwe yizwe na? Angeke angene lapho okukhona khona izwe, ungethembela nje kulokho. Uzibandakanya nezwe khona-ke kungokwalo konke. Nxa uvumela izwe lingene ngesinyelela uhamba ulingise izwe khona-ke usuphelile. Bashula zonke izibopho usuke ezweni bese uza kuNkulunkulu uNkulunkulu yokusebenzisa kuze kube lapho usuhamba uyoqomisa futhi. Nani themba kuphela enginalo namuhla ekuseni ukuphetha umlayezo wami yilokhu. Enkathi uSamson eboshiwe isikhova esisha sakhula.
God send us another church.
Ulunkulu sithumelele elinye ibandla ngaphambi kwesikhathi sokugcina nje.
That the power of the Holy Ghost can
uza amandla kamongcwele angene kulo ezibonakalisweni zikamoya noMarko weshumi nesithupha landele ibandla. Zando sibili zesine, izando zesibili zamashumi amathathu nesishiyagalombili konke kuyolandela kuhambisane nebandla. Izibonakaliso nezimangaliso kuphelekezela abapostoli. Izibonakaliso ezinkulu zokuvuka kwakhe ziyabalandela. Kani sisetilongweni impela uNkulunkulu uhlumisa umsanhlamvu ndawo wokubulala okukhulu kokugcina. Sengathi kungaba nguwe mngane wami ongumKristu lapha namhlanje ekuseni. Sengathi kungaba amandla akho aseqale ukuhluma. Ngikhulekela ukuba lo mlayezo namhlanje ekuseni naphandle ezweni lapho lokhu okuyoya khona.
I trust that this message.
Themba ukuthi lo mlayezo uzosiza ukuletha ivitamini emzimbeni wakho eliyohlumisa amandla kamoya ubuyele ekuphileni kwakho futhi.
Let us bow our heads and pray.
Asikhothamise amakhanda ethu sikhuleke.
Oh Lord God, creator of the heavens and
earth. Onkosi uNkulunkulu mdali wamazulu nomhlaba. Inkaliso yokuphila okuphakade. Nomnikezeli waso sonke isiphiwo esihle nesomoya.
Take these words this morning and
thatha lamazwi namhlanje kuseni bese wabeka etizweni bese wanisela Nkosi. Singathi abantu bangazikhulekela lezi zinto ngoba kubonakala ukuthi izwe liyenge ibani.
And has finally found its power.
Uthe kudeli selwatholile amandlalo. La ithola indawo yemfihlo yalo. La thola ukuthi imfihlo yalo ikuphi. Uthi la wagunda.
Has taken the people.
Ithathe abantu abake bamemeza ngokunqoba. Bake baba nokunqoba. Uthi selibagunde bonke. Ukuba bahlala ekhaya ngolwesithathu ebusuku. Ukuba babuke uhlelo lwethelevishini. Ikhiphe ukuthokoza ezinhliziyweni zabo. Labanika uthando oluningi lwezwe. Kunalolo abanalo lukaNkulunkulu. Ibanike izwe eliningi lwezwe isifiso esiningi sokubungazwa yizwe kunokuba babe nokushunyayelwa kwevangeli. Uma ingekho ibhende enkulu nokuningi okuphutshwayo nokukhaliswa injabulo nokukhubekayo bese ke bengalifuni ivangeli elidala hlobo eliletha izinyembezi zentokozo emphefumulweni elibuyisa ukuphulukisa kaNkulunkulu elibuyisela iziphiwo zobupostoli kulo ibandla. Uyise alingenise uKristu ovukileyo, Mesiya walolu suku. Kodwa njengoba u-Israyeli wayeboshwe ngamakhosi abo ukuthi bangayilandeli inkosi yangoqobo. Nenkosi yangoqobo lapho ifika, abazange bayiqonde. Kunjalo nanamuhla, oh Nkosi. Inkosi yenkazimulo ibonakele esimweni sikamoya ongcwele. Uthi Nkosi, abakwazi, abakuqondi. Bahlele kakhulu, baqina kakhulu. Ngangokuthi abakuqondi, ngoba akukho enhlanganweni yabo.
Lord, this is a work. Oh, sidona
ngumsebenzi kaDevil owenze lokhu kubantu. Sengathi uSamson kaNkulunkulu, sengathi iqiniso etizweni, labo abalangazelele bekhala, futhi benxusa, bebambelele. Sengathi bangahlala nalo Nkosi, kuze kuthi lokho kusenhlamvu okusha kuhlume. Kuze kuphinde futhi lapho kuvele ukuthokoza eZiyoni. Kuthi lapho kuvele iqembu elingaba nokwazi futhi liqonde. ningabona uMesiya namandla afihlakeleyo afihlakele ezweni abangeze ukuqonda manje.
Grant, Lord, that they'll see this. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Loku sikucela egameni lika Jesu. Amen.
Just now, oh Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord.
Oh, Manda khona manje, onkosi thumela amandla khona manje, ubhaphathize wonke umuntu. Babe sekamelweni elingaphezulu, bonke babehliziyonye. Lapho umoya ongcwele ehla owethendiswa inkosi yethu. Onkosi thumela amandla akho khona manje. Onkosi thumela amandla akho khona manje. Onkosi thumela amandla khona manje. Ubhaphathize wonke umuntu. Ongiyamthanda ethumela amandla akho. Babe sekamelweni elingaphezulu bonke benhliziyo. Yonke izwe limunce kubo. Bathululwa kwase kufika umoya ongcwele. Namuhla bathi woza joina ibandla faka igama lakho encwadini kumbe khoba phansi bese udingi yamvuma uKristu njengendodana kaNkulunkulu. Sukuma, udevil wenza into efanayo ngempela. Devil wabhaphathizwa ngenkathi uJuda ebhaphathizwa. Devil waphuma washumayela ivangeli ngenkathi uJuda ephuma eshumayela ivangeli. Kodwa uDevil akazange uthole umoya ongcwele. Lokho ke alapho ke amandla acashileyo.
That resurrection. That no positive beyond a shadow.
Lokho kuvuka azi okuyikho ngaphandle kokungabaza. Amen. Ulapha wona lo moya ongcwele, wona lo owuphezu kwa Mesiya, usuphezu kwa libandla lakhe, akalokothi asuke.
I'll be with you always.
Yobanani njalo ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe ngiyoba lapho. Imisebenzi engiyenzayo mina nani ngokunjalo eminingi kunalo niyoyenza ngokuba mina ngiya kubaba wami. Izo liya kuqephisa. Oh, lezo izinsuku esezedlula yilokho nje uDevil afuna ukwenza. Akufuna ubukeke. UNkulunkulu ukufuna ubhaphathizwe. UNkulunkulu ukufuna wena uthi oh angikukhola konke lokho okwenzeka lapha ya qhubeka uhlale esononi sakho hlale esononi sakho kodwa uze ubole kokwemicabango yakho uze ubole kwimfashini yakho bese ukukulwa futhi uzale ngokusha ngalokho kuphila okusha kuyowahlwa phaka kulokho okwehlele phansi uhlambu kakolo lwehlela phansi lubhuzi luphuma luluhlaza hlatshana. Yethela phansi lulukhuni, lusegobolondweni, luphuma luthambile futhi lupheshethwa ngumoya. Ngomdumo, haleluya. Uma imimoya iqala ukubhunguza, uhlamvu akukho olungakwenza ngaphandle kuba lunyakaze lugudluke. Kodwa okuncane, idlebe elincane ligoba kalule lijabule, luyakhula-ke, luziqinise. Umeze lwaba yidlebe ngaphandle uma uhlamvu lufile, lwabola.
Not only dead, but
rotten. As I said a while ago, the filthy
word
of the Lord is filthy. The filth is not
good.
That's why you are filthy. Bona kungcola kwezimvumo okukhona zeMethodist yakho, iBaptist nePentecost, bese uventure, bese kokuphila okusha kungena. Moya ongcwele ukwenza ube ngaphezu kwalokho, ubona uNkulunkulu. Siyombona ngolunye usuku oluhle kakhulu, elinye ilanga ngaleya, lapho ukwazi komuntu kungafinyeleli khona, siyombona. Kukholwa lokho na? Elinye ilanga ngaleya lapho ukwazi komuntu kungafinyeleli khona. Lapho ngilindelwe ikusasa elimnandi. Bengimi phezulu lapha ekhoneni izolo ebusuku. Kuthi ngicabanga ukuthi ngibone uRabbi Lawson. Inkathi esavamise ukuba sezantsi lapha abesefika azungeze ngenduku yokudondolozela yakhe endala angidonse ngentamo yakhe entanyeni yami ngenduku yokudondolozela yakhe phezulu lapha epulpit bese kulelo culo lapho ngilindelwe yi ukhona wenzekile ukhiphe izwe ngiqala kubona izinto ngokwahlukile ngikhathazeke kakhulu ngendlela laba bantu abangamamelikana abenza ngayo njalo unyaka nonyaka ukubona besifazane nabesilisa ukuthi bazehlisa isithunzi kanjani bese bephuma bangene esolweni ngaze ngathwishe ngaba nokwahluleka izikhathi ezimbili noma ezintathu ngikhathazeka ngakho izolo ngithe kuNkulunkulu ngiyangisakhathazeka.
Your word said it would be so, but I'll stay.
Yezi lakho lati kuyoba njalo. Bona ngizobasikhalela ngiphikisana nakho ngakho konke okukimi. Ngelinyila ngemibhezulu ePrincemill. Ngigede wami emumba le ehlane. Ngangikade ngikhuleka usuku lonke. Uthi cishe ngelesithathu ngo ilanga lase lishona. Uthi ngangemiphezulu lapha yangibuka ngaphesheya ngapho emgedeni. Ngiphezulu kwedwala elikhulu. Uthi ngangemilapho ngibuka ngasephumalanga. Ngidumisa iNkosi. Ngangilibona ilanga liya ngokwehla lingena emva kwezihlahla phezulu phezulu kwentaba. Sabuka ngaphesheya kodonga olukhulu olwenziwa umfula ngale kwezinye futhi namaningi amaqabunga phezulu kuthule cwaka.
Ngase
ngithi Nkosi, ngelinye ilanga wafihla uMose emfantwini wedwala futhi wedlula ngakuye ngoba wayesekhathele. Wedlula wathi kwa ubukeka njengomhlane womuntu. Ngathi ngifihle emfantwini Nkosi. Kwathi ngaso sikhathi ngale kohlangothi lwami nakho kufika umoya omncane wehlela phansi udabula ezihlahleni. Waqhubeka njalo weza waqonda phansi ngaseceleni kwami. Umoya omncane wehlela ezantsi wehla njalo wadabula emahlathini ngama lapho.
Someday God only knows just where are the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell.
Ngelinye ilanga uNkulunkulu kuphela uyazi nje ukuthi kuphi kumbe nini amasondo empilo esenokufa ayoma onke ngqi. Khona ngohamba ngiyohlala entabeni yaseZiyoni. Ngelinye ilanga ngaleya lapho kwazi komuntu kungafinyeleli khona. Ngelinye ilanga uNkulunkulu kuphela uyazi nje ukuthi kuphi kumbe nini. Kuzokwenzekani na? Lizovala onke lamasondlwana aphendukayo.
The wheels of mortal life shall all stand. Then we shall go to dwell on Zion's hills. So hang low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to
Asondo empilo esenokufa ayoma onke ngqi. Khona sohamba siyohlala entabeni yaseZiyoni. Yehlela phansi inqola enhle. Uzongithwala ngiye ekhaya. Yehlela phansi inqola enhle. Uzongithwala ngiye ekhaya. Uma ufika lapho ngingakafiki uzongithwala ngiye ekhaya. Tshela umfowethu Bosworth nabo bonke abangane bami futhi uzongithwala nje ngiye ekhaya. Manje yehlela phansi iyoshona phansi ngelinye ilanga ingithathe ingise phezulu. Zonke izithathe ziyoba umlilo izingelazi kaNkulunkulu nenqola yomlilo.
Swing low, sweet chariot.
Ungithwala ngiye ekhaya, yehlela phansi inqola enhle, uzongithwala ngiye ekhaya. Ngolunye lezinsuku, ngolunye lalezi zinsuku, ezingxenyeni ezingezantsi zamahora okufa kwami, ngifuna yena ukuba eze kunjalo.
I looked over Jordan.
Ngabuka ngaphesheya kweJordan ngase ngibonani na. Uzongithwala ngiye ekhaya. Njengo Eliya omdala ebuka ngaphesheya kweJordan.
A band of bright angels coming after me. They were coming far to carry me. Swing low, get down low, sweet chariot, coming far to carry me.
Ibutho lezingelosi ezikhazimulayo zingilandela zazizela ukungithwala ngiye ekhaya. Yehlela phansi, yehla uze phansi, nqola enhle uzongithwala ngiye ekhaya. Yehlela phansi, nqola enhle uzongithwala ngiye ekhaya. Inkosi uJesu umshayeli obusisiwe wale nqola. Umshayeli mkhombi phezu komkhumbi omdala waseZiyoni, isikebhe sokuphila. Uhlela phansi khona endlini ekhuluma ubukhona bakhe bulapha. Yena impela umoya ongcwele wamvusa ethuneni ulapha. Njengoba bengakhiphi amakhadi okukhulekelwa, ngabe ukhona lapha ovela ngaphandle kwedolobha engingamaziyo? Lapha ngokuzokhulekelwa na? Phakamisa izandla zakho engingamaziyo, phakamisa izandla zakho angazi. Wena lapho, ngikholwa ukuthi ngumfo omncane onamadevu emuva laphaya abathe baphakamisa isandla sabo ngalaphaya. Yebo wena, ngabe ubusiphakamisile isandla sakho na? Kulungile, emuva laphaya. Wena mnumzana, kulungile? Onke nizi hambe kimi na? Leyo Nkosi uJesu yena lo umelusi womhlambi lapha. Niyakholwa ukuthi izethembiso zakhe ziqiniso na? Ibandla lakhe nokuthi imisebenzi engiyenzayo nani ngokunjalo? Kunemikhulu kunalo niyoyenza ngokuba ngiya kubaba wami? Miningi kunalo? Niyakukholwa lokho na? Siphakamisile isandla sakho ukuthi ubungangazi na? Yakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi kukhonani enhlizweni yakho. Ngakhuluma kimi njengoba nje enza kwesifazane owathi into ingubo yakhe. Yakhola ukuthi ngumphristi omkhulu nokuzwelana nokuthakathaka bethu na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi izimo zakho, uzongikhola ukuthi ngingumprofeti wakhe. Khola ukuthi ubukhona bakhe bulapha nokuthi yingakho ekuvumela na? Ukhulekela umkakho unenqulu eyephukileyo, inqulu ebhinyikile. Kunjalo uma kunjalo sukuma, kulungile, hamba umthole ephilile. Amen. Anake emuva laphaya umfo omncane osukumile obe namadevu nawe, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angitshela izinkathazo zakho na? Uyakholwa ukuthi indodana yakho izophila na? Uyakholwa? Unomfana unedumbo lobuchopho. Kunjalo? Awu, kungokwaseKentucky. Uma kunjalo, phakamisa isandla sakho. Angikwazi. Ngabe ngiyakwazi na? Uma ngikwazi, phakamisa izandla zakho kanje. Asazani kunjalo? Ukwethembela uNkulunkulu, uyakholwa na? Njengoba ukholwa, kholwa umfana wakho engaleyo ndlela okholwa ngayo, vele uzifake wena enhliziyweni yakho. Ngikungubani lapha abaphakamise izandla zabo ebe nginga? Ngikunguwe na? Kulungile mnumzane, uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu na? Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Unganyongi, vele ume khona lapho nje. Kulungile mnumzane, yini inkathazo yakho? Unesifo sikashukela, futhi sihlupha unyawo lwakho. Ungowase-Ohio, igama lakho ungumnumzane Mila. Kuyele ekhaya uphile, kulungile, kholwa ngenhliziyo yakho yonke, kulungile. Yakhola na? Uma ungahle ukholo, nenekazi lihlezi lapha. Ngabe ke wasifakamisa isandla sakho na? Nenekazi likhulu elifaka izibuko. Yakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Yakukholwa na? Uyangikholwa ukuba ngenceku kaNkulunkulu na? Yakholwa? Kulungile. Uma uNkulunkulu angitshela ukuthi yini inkathazo yakho, uzokholwa na? Isifo senhliziyo. Kulungile, phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Kulungile. Nenekazi lapha eduze kwakho elisukumile inhliziyo, kodwa eqinisweni amehlo akho. Ngiyalazi. Kulungile, uma nje ungahle ukholwe. Emuva lapha indoda elandelayo, emuva lapha inesifo senhliziyo futhi inesifo sesikhumba. Yakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na? Yakhola mnumzane na? Khona indoda emuva lapha yandawundawo iphakamise izandla zayo engazange. Mnumzane Schubert, kulungile mnumzane, kulungile. Yakhola na? Amehlo akho futhi akusikho na? Ukhulekela unyoko ehlezi ethekelele lapho. Futhi uma kunjalo, phakamisa isandla sakho. Sizihambi. Ngabe kunjalo? Njalo na, Phawula, Phawula nani? Kulungile, kunjalo. Uma ungakholwa, ungemukela. UJesu Kristu ovukile usendlini, usenguye. Enzani kuwe na? Ngabe usuvumele izwi lakuthena onke amandla kuwe na? Udumo, ngifuna ukuzalwa okusha, ngifuna ukuphila okusha.
Angikhathali ukuthi kufika ngayiphi indizamshini uma ngizoba ngumginqi wangcwele noma yini. Angikhathali ukuthi kufika ngayiphi indizamshini. Ngifuna umoya wangcwele ongaqala njengoba ukini manje. Ngifuna ukuwugcina nokuba nawo kunazo zonke izinto zezwe. Amen. Ngiyakholwa na? Ngiyakholwa ukuthi ulapha na? Ngibani izandla zenu komunye nomunye. Tell me what I'm going to do. Lord, I'm going to go to the hospital. 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 I'm going
Lord, God may this power
God may this power Bona ukuvuleka imibono phezulu kwabanye kunjalo kuzofanele ngibuye namuhle ebusuku uma ungakholwa manje awusoze wakholwa kunjalo
Jesus did it one time and they said
Joshua kwenza ngesinye isikhathi futhi bathi wena siyazi xa uMesiya efika uyositshela lokho wasibona wathi ngiyazi ukuthi uMesiya uyokwenza lokho kodwa ungubani wena na wathi nginguye Wase kujimele mzini wathi wozani bona umuntu obekwazi ukuthi bekinjani nokuthi nenzeni ungebe ngumesiya lona na wathi lezi zinto ziyokwenzeka futhi ezinsukwini zokugcina ibandla liyobe lishumayela iqiniso liyobe lime ezwini liyobe lenza yonke imiyalo kankulunkulu alikuzimbandakanya nezwe lapho ngiyonyakaza ngenze izinto ezifanayo kodwa wathi bayoba namawala nabakhukhumele nabathanda ijabule kunokankulunkulu abahlebi nabangazithibi nabanesimo sokumesaba unkulunkulu kola impela bemasontweni nabanesimo sokumesaba unkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema inabantu noma ngabe ubukuphi ebandleni ababizile khona manje umbono usuhambile kimi uma lokho bekuliqiniso engikushilo nami ngingakwazi lokho kini ngamisani izandla zenu noma ngabe bekungubani kulo lonke ibandla konke ndawo zonke angikaze ngibabone kodwa umoya ongcwele ulapha futhi uyabazi anibona ukuthi akusimina na lalelani uma izongathiwesa lokho uzongethemba ngeqiniso lezi ngoba iqiniso lingafika kuphela ngezwi endukani ilowo nalowo libafatiswe egameni likajesu kristu kukuthethela kwezono khonani ukwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isethembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke abakude nalabo inkosi unkulunkulu wethu eyakubabiza yakukholwa na kuzoba khona inkonzo yobhapathizo khona manje sikhothamisa amakhanda ethu ngizocela umfundisi ukuba akhuleke ngenkathi besalungiselela umbhapathizo ngicabanga ukuthi kuzoba khona inkonzo yobhapathizo kulungile